Sabazadde bangi mu kitundu eky'Ekkaramojja beeyongedde okusalawo okugenda okuzaaliranga mu malwaliro amateeketeeke mu kifo ky'okozesa bamulerwa era ng'abasawo bagamba tekati ebbula ly'abasawo lireetedde amalwaliro gano okuba n'omujjuzo. Kino kye kiddiriza emyaka egiyise egibaddemu okwogiya abakaramojja n'okutendeka abasawo abawera abazaalisa bwe batwale mu malwaliro agatali gamu. Kwa Mudaati Hospital abakazi abazaalirayo bavudde ku 40 ne batuuka ku 10 buli mwezi oluvannyuma lw'eddwaliro okujjawo emitwalo 2 giryasasuzanga buli agenzeeyo. Embeera eno egenze mu malwaliro ag'enjawulo Ekkaramojja okuli Kosike Health Center 3 mu disitulikiti ya Mudaati ne Moruyita Health Center 2 erisangibwa mu disitulikiti ya Nakapiripiriti. Jeni Twijuche akulembera eddwaliro lya Mudaati Hospital agamba nti batandise okufuna omuwendo gw'abakazi abazaala omungi ddala oluvannyuma lw'okujjawo emitwalo 2 egyasasuzibwanga abakazi bano. Ku Moruyita Health Center 3 eriweereza abantu 1,875 ku byalo ebiwerera ddala 7 abakozi bana bokka be baliyo nga basasulwa empeera ya gavumenti. Incharge w'eddwaliro lino Godfrey Opio agamba nti eddwaliro lyetaaga abasawo 5 mu 5 kyokka ng'omuwendo gw'abo abaliyo tegumala. Embeera y'emu yeri ku Kosike Health Center 3 nga clinical officer Catherine Juliet Aloko agamba nti abasawo 3 bokka be bali ku nteekateeka ya gavumenti ey'okubasasula ne batambuza ebitongole byonna.